Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde sakirabe hidi be jamwale modo hede ngone bete aljumaare go lewru novembre hitande 2024 yamde jona yettuke barkeru bundu bubu fa yottade nampala lela mo nyono Usman Nyal gol kabaruji do nu jirete boggi jande to. Do bamako do galbe egginaade no jirete joni ni ana yurmini lay en no kujje mangal paden ana ngodi le majje daranade de nagu ministre kumini da haajiji bibbe mali wombe sella yetti kenya no war worbe e gollini be ruude afrique de embe dirto famu le journal ngal ONG MSF darni golleji mudun to nampalla do nuku gon ale wuddu leydi meden di sabe chadele rafinde nagu o kabar holitama alal bare jabbinende yo di woni sambe kabaruji di beta ko bismillah mono hedat jo tamane galbe kewde woni egginade do bamako do leden an hen galbe jeli bugu soti ba fa yottade sans fil le commune gobo e dido bo galbe de falaje e nyamana kanyen kay eggina ka tafon wombe leede galbe ana jogi gikke milde lam o yaltide en de daber e wi mabbe gol eggingol ana torra jamarande fa yottade gollobe le majjefu fatiya tara yottake le galbe yogaj an ko hebini en do faccitango janaba jallo e alisise
min jehi galbal sans fil nukwa fof boni hudoji ne sariti bange fof min ji kadi mangal pad en tungonno e ben dena nukko ne min giwi san filde min jehi galbal falaje kanyum nyamana o do sa batu ne wade e do ngal do diungal metene do yeso mono fof
o tisaka gaw arabi do silano bi do ba ko ta sanorba ka janda kula sraina ibara ka janda
nyamana do jeyobe dabaji hakile mun jodaki be mi be paranaki waklitade Tahiru nyangadu horejo galbal nyamana wiko nukku mo lamu hokkibe o fewanani golle mabbe
ka fure nyira sogude dabaji mudum so seka laddene wiide yaham yeya dum wirfo ngada hem tili didi ka fu dano ngartura tawi a wirfidake kalsime nukku mo nukki me o hor wala le gallure santigila kenanjo bawo temede tati sanjido yartu temede tati sanjido wartude idum tidi nyalo mo hande o kilo tew hakuna temede jeegon yaade temede jeddi woni so wiyama jaha santigila bama ya dum to so wonko jidda hebde henka a sotiran dum ujinere na duku kurwa
msikake dabo mako do cogu kilo tew ne serdi e nokkuji kewdi do jere kabala do kilo tew nagge kanyume iemun ko temet jeegom wala temet jeegom e nogas rewbe momin kebi to jere to kolliti metemun en
Kerala waram yottinde min torda so gonga o minen rewbelbe wakati wadi no min bawa no fi hebude tew ko min gattata e mafe amin sabi tiddala bamobe tew so wara sutira men be kany minen hore fu wi amen wallahi minen kam min jidi ni o do tiddala katim wana hun newi ne fe yottina torda yimbe fu
jeyo tew wobbe pawi ka do tiddala ko dow wailit gol galbaluji di
sakirabe di kabaruji fu ando do mbahi budde do bembe ande de do hellame facebook kanya compte x procureur pol anti cybercriminalité udete horngo do kabaru hala gondu kananede do bembe ande de mbiyaka commandaw dawda konate hali li majjun eden andi wide secrétaire général section syndicale do mobe juddi kasu majji illa yontere jabbenede jantore Moussa Malle Cissokho do faccitango Mamadou Samaseko
e le communiqué procureur holti wide commanda dawda konate hali kongol gidali fawde denagu leedindi bangal wadde noddango imadraji jamare yalla hippude lamu o e procureur o commanda da kunanti halidun halaji jeddoji sarjalamu denno horgul uditama yalla labinde kabar mudun e totude gollube dun e pabibe e golle o sakita wide li communiquer o commandant dawda kunanti secrétaire général syndicat domo prison e gollowo sur docteur l'infirmier famusa fomba jitaka gila nyande aljumaare 9 octobre tiagal majugul gol syndicat domo prison be puddi murtere golle kanon ndedo murtere nguti tiagal kube hebi tajoral yitude majube wonande ministre ni do saria
ore jo parti karaza faso nyata mahamman mariko wirfita gesu du modona kenyan kanko jati martin kumpa o kabaru do hello mako facebook no holtama wiade himbe jom en kaborde kabode tedude ciudnobe yesoji muben wonnobe le mobile godil wonno sudnobe nyande alal bare no ga lewru octobre ndu e wi sakirabe mako nyalo makalti dalla do renu golla monima ngaji doni nokuje anditirade kalhali worbe e gollinimbe mali e afrika wadi alkamisare kanyen kuncinde dun hore yo ministere kumaninde kabaruji e mali njudi be sella ngal kawrital timmini e do nda roide monument ngaji hono tour de l'Afrique place Patrice Lumumba fa yotade monument de l'indépendance hono de enandere mudun Moussa Ag Atayer woni ministere ndarani do malinko be sellankobe kede ko wi lalay chawalat infa do facitan ali sisi
le ministère de mali
sud ministre kumani do malinkobe njodi be njola pami anni landinde odo nyaloma fa mijo edo monument ngaji fa yotto nokule godde kasem kolitoji yimbe la jibbe ronde Afrique anda be hodum sabe odo nyaloma kejaabe ruude Afrique o wodani tafum am wodani do kejaabe leede sella fu jodiwe leede amendi nyaloma o wada matum yalla e be keba holitede darna ko leede mali jogi ele yirwere gotuma ko ruude Afrique ana tirsi sanne juure amem wadde odo imadara ele nawtorogol amem muni mangaji fayoto nokule godde kasem andaade kulitoji gotuma ko ruude Afrique ana holitado imadaraji di kanankobe leede amendi wondi wadde fewde majjum ila leede amendi hebi pantare mudum le hitane 1960 wadde le nyalo mohande
ONG Médecins Sans Frontières MSF bami dabere alal bari chapantati lewr octobre jabina ndu darnde tafonna golleji mudon bangal sawru goji to nampalato le region segube bami de dabere balde seda cagal ko gubal mabbe gotal chawrowal e kany e docteur en jaleñ ki pale onoko e sami abdou woni jubbina golleji Médecins Sans Frontières le hirnang afrika kede ko imirana kilu mayga do faccita ko mamadou samaseku
MSF est le seul acteur humanitaire
Médecins Sans Frontières woni gulirre wotere daku ngoddo to nokudo yagol mudum natidi eden jati e wattu mo palli na satti san bangodo dun golleji juudi do sembingol tudi dogotoro ngondi fucinede hore juudi tudi dogotoro communautaire yotade sesref beraade dun rutelaji kewdi nangodi bangal haybugol yom palli o dum walda e kabaru jibingol turcellal inrabe e sukabe pele ono nuko neno dido golleji ifugoni dibawata juktitede joni telaji ni hulti met amen fere mudum ngada ma tokotor en kinibe golleji nedda ku gonbe tun tan yalla faabade jamare
assistance aux populations
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
mobilaji lumo bonoji wattu fu ana darne dow laawi dun ko latto sababu wattu yogo kasaraji laawi ko metti yawbe dow laawi di sini humanibe dawitindini wiide bonugol di dati lati sababu mudon yogabe na yawbe dow beddaji di hakkilaji mu pendi bonugoji mobilaji ko buri hewde fu yo sabe nguykaji le ko wiete controle technique dossier de la semaine hal mudon dow dun fawi ko mahamman babu kunta wanne ndu faccitango janaba jallo e mumin sendebu
ina famdi laabi der leydi ndi do ayyata mobilaji bondi dognobe mobilaji de dow lawol bamako segu wala lawol bamako kay kuliti mette mabbe e dow majji be bi ko dognobe mobilaji di ngoni ko kilnaka fiwnugol mobilaji mun en
dande mobilaji dolawi yo farati non idon wawi latade sababu accident ngaji kewti le leyde do yiriwore anan min taykiti so mobilaji boni dabareji anaton itude mobilaji di dolawi ana wawi latade dun ti dala rafi haybugol mobilaji
bangal dognobe mobilaji be ben bi ko labi di ngoni ko moddani chaka jakite syndicat transporteur en wi ko lawol hono lawol bamako kay woni ko wadobe dum
la foot n'est pas
amon yo donnobe mobilaji kanye kabaru kolawi modja denno ana wawi lata de sababu mobilaji dim bona tawe jomu daranaki wana rafi wande control technique dun save ti dalaji anam bawi warde wattu fu wana nokku le fu le mobilaji di be ewata wattu control technique yo nokku yogaji tan be katto denno nokku yogaji dun anato ko bonugol lawi ana wawi
e hala prima touré lamdo goldirde centre mali technique système do kanaji kila ko walid gol waktu woni ko addata gido kasaraji
le contrôle technique gede kerta di anadu majjun no yibele taybata mobilaji mundun ana wawi lata de sababu uitude dubi mun na bonude dun la kuleji kewdi goddi dun ana mbawi natude
majjun
jonnon gollobe gollirde Mali Technique System bi ko mobilaji kewdi ngoni ko yaata fewnitede. Kono non idi jogi kayitaji contrôle technique fof. Isiaka si mawdo lugatobe do gollirde Mali Technique System.
Je vous avoue que
mido mila kay nambara ana heewi o visite technique wadete. Sabe yimbe hewbe ana mbawi hebude talkur mona tawi be nabbay mobilaji mabbe.
Gollirde Mali Technique System wi ko réseau di kewdi na ton kokobe kayitaji visite technique bondi ko police wallibe andido dum.
Sakiraɓe heɗo mbawi hultinde min ko woni haqillaji moɗon sini o noddi numéro 76 98 56 56 ɗo studio tamani ɗo meɗen gattani hakkillo sanne ko jiɗɗon waɗe e golleji ɗi hultinde wiide ngal journal e magazine garo jokkininɗo ngal fo ɗo mbawi heɗade ɗum mere mere sini o noddi numéro 37 321 ando wiide ɗum mere mere noon ka sakiraɓe kana tawde ɗum fanɗi fou noga e tanga crédit e téléphone moɗon kedde heɗade ɗo seeɗa yewtere sukaɓe ndewara jukkininde yewtere sukaɓe hannde nde ana fawi dow kabaru ndenako cuuɗi l'école Mali e Burkina ko ɓuuri cuuɗi l'école temere joyi woni uddaɗe woni uddiɗe ley Mali ko ɓuuri ujunere woni uddiɗe ley leydi Burkina batte rafi ndenago o kabaru humuniɓe kabaru jande ɗe leyɗe ɗiɗi dokki ɗum noga e nayyi lewru juillet hitande 2024 ley ko joddi hokkodirde hakkillaji e fedde CV Childeren faɓidoreɗe ene faamu anni ko Moussa Mali Sissoko heɓine dow kabaru muɗum ɗo faccitago mamadou sama seko alisise
kumni ko kabaru jande totodire hakkillaji bangal sifaji moƴƴi haɓo gidali turusiaga Mamadou Kanté woni jokko horejo kabaru jande leyre Mali micini wiide ndenago ley jangnirɗe yata fo caggal kumniɓe kabaru muɗum e laamukoɓe
la déclaration sur
haala daronto ka ndenago le cuuɗi lekkoli ji ɗi yo dewtere mo gollirgol muɗum woɗani leyɗe ciñinɗe talkurum kamɓe wadde jiide wakkati wakkati fa haltida ɗo muɗum ɗum saabi so leydi Burkina kaye ɗi amen ɗi hoore haltidagol ƴaɓɓike hakkunde mumen fewɗi e majjum ko heɓa ley hen ko kana ɓurna ɓerna
hauteur d'attente
dabareji kewɗi kuncinama hoore yalla ndewa muyana heeɓe banggal jandeji ley nokkuji ɗi raf ndenago woni e muɗum no hultiri kanko jokko hoorejo kabaru jande leyre
miɗen gondi gollidide e manggal paɗe en ɓe fewde e majjum minen hoore du wom immadara mawɗo goɗɗo momi gaɗi laatiɗo sababu e juuɗe amen wadde jiide hakkunde jañel gonɗile ɗiɗo nokkule to rafi ndenago o satti fami ƴeewa hoɗum wawi waɗede yalla cuuɗi lekkoliji keddiɗi uddade fa hanne ɗi an heɓa utteɗe togande cakkite holti wiide ko yettoto cuuɗi lekkoliji ujunere temeɗe jeenayyi capan jeegom woni uddiɗi
école fermé
kumniɗo kabaru jandeji e alahaali jujure Burkina Faso yetti sanne totodira hakkillaji hakkunde mabɓe e leydi Mali pone polin zombre hokki taƴoral wiide umadaraji gaɗente cangolo hoore ndenago le jangnirɗe to Burkina Faso
yimɓelle kumaniɓe jangguinde soldat si en ɓe wawa feyda nade ndenagu cuuɗi lekkoliji ɗi ana hani jonka yimɓe hoore heɓa hakkille rende cuuɗi lekkoliji ɗi yo golle hamo fuu min jeehi ko heɓa waɗede leydi Mali ndi ko jaati iɗum ɓunna ɓerde jantore hani waɗede hakkunde yimɓele ɓe fuu yalla cuuɗi lekkoliji ɗi kañum ka ana heɓa heydinede sera ley hen Burkina Faso ɗo faade vacance ji lewru mendu warde ko yettoto lekkoliji ujunere temeɗe tati wonno uddiɗi oɗo adadu ka ana wawi tawede wonko ɓeyɗi e muɗum wonko ɓoyti hen
save children no wonde gomijo saabi ittugol jawdi union européenne e wi Mariam Touré kanko tendinowo lefuleɗe banggal golleji neɗɗaku to save children ɓeydi wiide ɗo projet kabaruleɗe tati AES alliance état sahel
oɗo anniya banggal politique ɓamama yalla ndeɗo dewtere komi noddirta déclaration sur la sécurité des écoles ana heɓa sembinede minen ele dental amen ngal miɗen ɗo fami paaɓoɓe projet o duuɓi nayyi warta wadde hitande makko aranderere fuɗɗi le hitande 2023 millioji sappo e jetti euro saɗɗa muɗum warta warde duuɓi nayyi ɗum ɗum warta wadde
ngalɗo kawtol waɗi wattu mo ko warta capanɗe nayyi jinginirɗe na udda de cercle banamba laamu kulikoro e wi horojo kappa banamba kabaru ndenago ley jangnirɗe hasintina sanne wakkat joni
banamba ɗo ka cuuɗi lekkoliji deɓe tati woni keddiɗi uddade faham miɗe jikkini jikki lobbo ni wiide ɗo e ɓantugol école o ka yoga e majji heɓam uttidde ana hani golleji ɗi no wordi yarde ni ka ƴewte manggal paɗen yogaɓe ana hani niltire yaade de cuudi de kodiji fa darano dum nadu be darano ngindi hore du fu min ka darana gol denagu ngindi hore fu burani kam dum buri niltirde to yaade yin koy seeda tam sabi sabi mabbe cuudi kodiji da na way hippe
mi stabide kabaru denagu le jangnirde yo pelital gal signini mali e burkina fanda hun tangul hormu dum matata sanale moji fewde e jangnirde de e hokkude tajural kebal jande hakika e mojo.